datimsafi.com.
Leave your jazz alone, I text you, got inbox. Your baby face, ah. Nimekupenda tu kitambo, maneno yangu ya mafumbo. Call me romantic, I'm romantic. Nifanye pendo letu kapacha, na sinaga mawenge misto kwacha. Kwanza unipa kidari upendi nipambavu, walivu safi safi wala so mchafu. Unipa viarali unipinye mafu, shanga kiunoni nazikata kama nyavu. Anasukuma ngozi paka kwa sakafu, unitolea kili zote za kifiatu.
Tutaki pole ni maxi ni memridia nampenda ni memridia ni mnataka nini hasa oh
zaira 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 yo my zaira zaira we zaira zaira we zaira zaira
nipe katoto
zaira zaira
ndani kwa moyo.